Jande sappo e jeɗɗi, miccitinore. Assalamu alaikum higiraɓe kettiniɓe. Miɗon canna on nder inde lamɗo jomirawo jom jam, giɗɗo neɗɗo fuu fama tokka lawol dartinakungol o darni. Jomum heɓa jam gongajo to makko fa abada. Miɗon beltina ko min mbawi wartude handen ngam yettinde yewtere meɗen dow lawol dartinaku. Bandiraɓe, handen nder balla Allah miɗen giɗi garten seɗɗa dow ko jangunoɗen illa fuɗɗorde fa joni nder tawreta Musa. Tawreta woni dewtere arande nder dewte annabiɓe fuu. Dewtere nde no wodi maana sanne, gam kayre woni daba mo Allah e hoore mum singi. Gam keɓen jaɓude ko nanuɗen fuu, paamen se to Allah ɗum ƴiwi na hanato makko. Tawreta no wodi dewte na pecce joyi. Feccere arandere nden no indire fuɗɗorde. Suraji cappanɗe joyi ngoni nder fuɗɗorde. Nder yewtereji men tokkindirɗi en jangi fa sura sappo e go'o. Oɗon mbawi miccitade ko winda nder sura arano dow haala Allah na? En jangino o. Sura o no wi'a, arande fuu Allah tagi dow e ley. Allah woni jomirawo fa abada. Nder fuɗɗorde ko fuyi walano, Allah tan wurno. Allah ruhu dumiɗo non, o wala fuɗɗorde. Gam majjum waɗi ay arano on wi'i, arande fuu Allah. En gi'i du fadde Allah tagude duniyaru, o tagi ruhuji ceniɗi ujunaji ujunaji. O indiriɗi malaikaɓe. Hakkunde ruhuji ɗin no woduno goto ɓurɗo andal e wodde, kanko wonno malaika indirteɗo yalkitottoɗo, mo Allah watti yeeso malaikaɓe fuu. Amma dewtere wi'i nyande gom malaika o ummi o mawniti, wanyi Allah nder ɓernde mum, gam omo hiɗi natude nokkure Allah. Malaikaɓe ɗuɓɓe cuɓake tokkudemo nder hakkeji makko. Ɗum waɗi Allah mo yardatako e rafi gonga riyumo kanko e malaikaɓe jayɓe ɓen. O wattiti inde malaika on, o indirimo Iblisa. Mana Iblisa woni gaño Allah. Gaɗa o riwi Iblisa e malaikaɓe mum, o moƴƴini hiite nge nyifata abada. Dewtere wi'i nyande darangal Allah no bugoto Iblisa e tokkuɓemo fuu nder magge. Gaɗa mum en jangi ko nder balɗe jeegom Allah tagi kammuji, leydi, maayo e ko woni nder mum fuu. Allah gollira e fuyi se hana haala mum. Allah tagi hunde fuu gam neɗɗo mo o woodi anniya tagude on. Neɗɗo ɓuri tagandi fuu ndi Allah tagi. Neɗɗo tagama nder nandi Allah. Allah hiɗino heɓa kawtal lobbal e lugguɗingal to neɗɗo mo o tagi on. Ɗum waɗi o watti nder yonki neɗɗo ruhu ƴoƴuɗo fa neɗɗo andamo. O hokki neɗɗo ɓernde fa neɗɗo yiɗamo. O hokki neɗɗo muuño heɓa suɓo tokkudemo na murtude he makko. Gaɗa mum nder sura ɗiɗaɓo nder tawreta en jangi no Allah singiri kogol Eden dow leydi. O watti neɗɗo mo o tagi, kanko woni Adamu. Allah nder wadde mum hokki Adamu hunde fuu ko watta wuura no woɗiri nder jam. Nyalande Allah tagi Adamu o wi'imo, aɗa wawi nyamude ɓiɓɓe leɗɗe kogol ngol fuu, amma a nyamata ɓiɓɓe lekki andal ko woɗi e ko boni. Nyande nyamuɗa ɓiɓɓe makki tabbitina ko a maayan. Ndenne en gi'i ko Allah hokki Adamu tilsinore worre. Allah no hiɗi heɓude kawtal mangal to neɗɗo mo o tagi on. Gam mum waɗi ko Allah hokkimo tilsinore nde. O hokkimo bawɗe suɓade hakkunde tokkudemo kanko Allah namurtude e makko. En gi'i du nyande Allah taguno Adamu, o hokkimo moƴƴere lobbere kam woni de kiyo. Allah tagiri debbo he ƴiyal wecco ngal o itti he Adamu. Gaɗa mum o hollimo de kiko, o noddirimo Hawa. Nder balɗe jeegom Allah humni golle mum. Dewtere wi'i Allah daari ko o taguno ɗum fuu, o hi'i ko e ɗum wooɗi, e ɗum wooɗi sanne. Nyande jeeɗiɗaɓere Allah fowti, o maati belɗum golle makko. Nder sura tati en gi'i no hakke natiri nder duniyaaru. Dewtere Allah haalani en ko nyande gom Adamu e Hawa no gonno hadde lekki ki Allah haddibe kin. Iblisa wari der bandu boddi wiibe gonga non ko Allah wi on to nyaamu hebibbe ledde ko gorgol fu debbo on jaabindi miden baabi nyaamude bibbe ledde ko gorgol amma har ko darta bibbe lekki gonki caka ko gorgol Allah wi to min nyaamu bibbe ben to min memube gam to min maayu den boddi din wi imo on mayata sam amma Allah no andi se on nyami be gite mon no pirtoto on latoto hano Allah on andan ko wodi e ko boni do en giino Iblisa fenneri hala Allah dume Allah wi ino no yottoto Adamu e Hawwa wakati be nyami bibbe lekki kadaaki kin dum woni ko wiinobe on mayan dume Iblisa wi'i o wi'ibe on mayata hala kaye Adamu e Hawwa cibi gondinde e tokkude hala Allah na hala Iblisa dewtere holli en ko Adamu e Hawwa cibake tokkude hala Iblisa be nyami bibbe lekki ki Allah hadibe Iblisa jambake Hawwa heba o murta he Allah amma Adamu subake der muyde mum murtude hala Allah o tokki Iblisa dum wadi dewtere Allah wi'i har neddo goto hakke nattiri der duniyaru har hakke mayde nattirindu denne mayde den no dobi Adama fu denne en gi'i ko Allah riwi Adam e Hawwa der kogol Eden hanano o foddorino dum amma fadde makko riwude be der siri makko lobbo on o fodake lildude kisinowo gam soptinde bibbe Adama der bawde Iblisa der bawde hakke e mayde fa hollude foddore makko o sakki bisaji o wadini Adamu e Hawwa kolte e guri majji har sadaka bisaji di Allah janginino Adamu e Hawwa ko jobdi hakke woni mayde de iyam rufaka jafol hakke wala der sura nay en jangi tarihi Kainu e Habila bibbe Adamu dido arambe ben en gi'i ko Habila sakkani Allah balungu wala fularu o sakkingu gam hakke makko hanano Allah wadini sarobe makko amma Kainu kai tefi yottorade to Allah har lawol ngol subani hore mum o waddani Allah ko remi der leedi kudandi din non dewtere Allah wi'i jomirawo nani beldum Habila e sadaka mum amma Kainu e sadaka mum kebay dum Allah jami Kainu o tuba o warta der lawol dartinaku amma Kainu mati mone gada mum o wari minyi ko Habila gada mum Allah hokki Adamu e Hawwa suka gombi e tedo setu hanu Habila setu du gondini Allah o wadi sadaka bisa gada mum en gidi lenyi didi jippotodi he Adamu kanti ngoni jippotobe he Kainu he jippotobe he setu jippotobe he Kainu gondina e Allah amma ger jippotobe he setu no godi gondinobe he Allah goto der dubbe he setu no indire Annuhu Annuhu tokki Allah der jamanu jaydo Annuhu no wodi tani dum gombi etedo Nuhu en gi'i ko der wakkati Nuhu Allah anniyi moytude bibbe Adama der ndiyam tufana gam bone mabbe der wakkati jaydo o Nuhu tan gondinno Allah gam mum waddi ko Allah wi'imo o nyiba laana ndiyam mauka to kanko he koreje makko e bisaji duddi duwoto der dubbe hemre Allah munyani wadobe hakke amma ba goto tubai gondina hala Allah sey Nuhu e koreje mun tan denne Allah waddi ko haluno fu o hitake be gondina gonga fu be fuube ma en der ndiyam tufana dam sey Nuhu e koreji mum Nuhu hebi bibbe tato Sem Hamu e Yafet himbe duniyaru fu iwi he worbe tato be amma en gi'i du ko duggal jippibe he mabbe ben jebake Allah e hala mum der jande men sakitinde sura sappo e go'o en jangi no nimirudu e himbe mum anniyori hawrude himbe fu no kure worre be anniyi nyibude sire maunde e sudu jundu gam murtude he Allah amma Allah jukkibe faa hawrindiri haalaaji maɓɓe. O sankiti ɓe nokku fuu nder duuniyaaru. Ɗum woni ko janguɗen nder fuɗɗorde suura go'o warde suura sappo e go'o. Noy ɗaɓɓinirten ko suuraaji ɗi fuu giɗi janginde en? Ɗume Allah hiɗi janginde en hannden har ko waɗi illa fuɗɗorde ɗum fuu? Ko jangina no ɗuuɗi sanne, amma hannden eɗen goodi daama faaminde dow kujje ɗiɗi tan. Jannde arande woni ɗi Aadama gollirtaa goonga. Jannde ɗiɗaɓere mo kannduɗen faamude woni Allah no darti. Nder jannde men wakkati fuu en gi'ii ko ɓii Aadama gollirtaa goonga. En gi'ii ɗum nder koogol Eden wakkati Aadamu nyaami he lekki kaɗaaki kin. Ɗum hollaama kadin to kaani ɓii Aadama arano caliiɗo tokkude laawol dartinaaku ngol Allah darni. En gi'ii duu rafi goonga o to jippotooɓe he Kaayinu. To himɓe wakkati Nuhu e to ci'iiɓe nyiɓude siire Babila mawnde nde. Taarihi ɓiɓɓe Aadama no holla en ko neɗɗo walaa goonga. Ɗum woni ko dewtere Allah wi'i dow mum. Ɓii Aadama fuu no nder bawɗe hakke. Neɗɗo fuu waɗataa ko wooɗi walaa baagooto. Hana no ngi'irɗen rafi dartinaaku neɗɗo, non duu ngi'irɗen dartinaaku Allah. Dewtere Allah wi'i, Allah no jeyngol non, nyiɓre walaa nder makko. En gi'ii dartinaaku Allah wakkati o riwno malaika murtunooɗo e makko on. En gi'ii ɗum duu wakkati Allah riwuno Aadamu e Haawa gam rafi goonga maɓɓe e rafi amaana maɓɓe. Allah wanginii dartinaaku mum wakkati o foddiino o lildan kisinoowo garoowo yoɓɓude nyamaande hakke ɓiɓɓe Aadama. En gi'ii dartinaaku makko kaden wakkati o wi'uno, nde ƴiiƴam rufaaka jaafol hakke walaa. Allah holli dartinaaku mum wakkati o jaɓuno sadaka Habila e ko o sali sadaka Kaayinu bañuɗo laawol dartinaaku on. En gi'ii ɗum duu ko o lildi ilam moytude himɓe jaamanu Nuhu. Kaden duu o holli dartinaaku makko wakkati o hawrindirno ɗemle ɓiɓɓe Aadama. O waɗii ɗum gam iɓe tefanno nyiɓude siire Babila mawnde, ɓe tiryakeno murtude he Allah. Goonga non, Allah no darti. O hiitoto waɗooɓe hakke nder laawol dartinaaku. Ɓe ngiɗaa dartinaaku baawta ɓadaade mo faa golle maɓɓe lobbe ɗen. Allah no hiitoto jukka hunde fuu ko tokki laawol hakke. Dewtere Allah wi'i, Allah meɗen no wa'i hano hiite halkoowe. Joomiraawo no hiitoto himɓe mum. Naatude nder juuɗe Allah duumiiɗo no hulƴinii sanne. Denne nder suura sappo e go'o arande nder Tawreeta, Allah andinii jannde nde maana mawɗo o dow dartinaaku mum. O miili maana majjum woni, neɗɗo mo hiɗaa goonga walaa fuu ngokka jaɓeede to Allah na? A'a, yettoore laatanoo Allah, gokka no woodanii waɗooɓe hakke. Allah nder moƴƴere mum holli laawol ngol ɓiɗɗo Aadama ɓe ngiɗaa goonga mbaawi laataade dartiiɓe yeeso mum. Onɗon anndi laawol kisnam ngol Allah darnii gam jom en hakke na? Seni on annda faa hannden laawol dartinaaku Allah. Miɗo nodda on kettinooɗon men nder yewtereeji amen garooji. To min janngoyta dow mburndam annabi Ibrahim, kanko woni indiraaɗo higoo Allah. Nder taarihi Ibrahim kayɗiniiɗo en gi'an ko waɗooɓe hakke no mbaawi laataade dartiiɓe yeeso Allah. Seni oɗon ngoodi ƴamɗe dow ko janguɗen hannden bindaneemen ɗo. Laawol dartinaaku, suudu leetirji, go'o, ɓolum, ɓolum, jeegon, joyi, nyamee, Niger. Allah barkin on, walla on miilaade ko janguɗen hannden fuu. Miccitee dow ko haala Allah wi'i. Ko winda arande fuu windaama faa jangina en heɓa keɓen gokka har muñal meɗen e cembiɗinolungol dewtere Allah hokkata en.